mihle namalanga amaphupha veza wena bengizizwa ngathi mina ngiphumelele kodwa inhliziyo yami sifuna sibaningi sifuna sibaningi oh inhliziyo yakho sifuna sibaningi sifuna sibaningi bengithanda 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 bengithanda.